kogowru kiloji sappo e joyi hedde nyamayi hannden subaka o har yande sappo e go'o awƴoɓe loreji e tawdaɓe he mum en fuu no dari ngam laawol nyamayi hamdallayi ndiyan toɓuɗam balɗe ɗeya taƴigol pon gaɗaɗo ngam ndiyan toɓuɗam fuu ila yawta heli yaha warta himɓe e loreji ɓuytiri nani ko hasan seyni awƴowo loore no ada himɓe nyamayi no yaara filinje wi'ini
ɓeyande no waɗa loreji capanɗe joyi ko tawa no dari himɓe du no ɓura nimɓe keme tato ko woni no dari allah e taƴuki kodorko miɗen godi ba hawride filinge min anda fuu no min gatta miɗo mila hunde ɗum se gonga ɗum waɗahi
tawaɓe nder jahangal ɓe sey to jippi pedditi e koyɗe mum'en natoye loreji gon tawaɗi e hunduko celol gol ko jaha hamdallayi balle yarana filinge biba salifu no tawa nder himɓe ɓe omo rondi are makko gon omo wakki goɗɗe omo feddita celol gol nani ko o wi'ini
kaari oɗo ni waddi min jippinimi wiyale gokka min gattete kasi min koƴi gineji amin e juuɗe min jippina oɗo andi du nayejo wawta hoƴude ginol mun e jungol ɗum welay ba seeɗa gaw ji gineji amin won hoƴadi amma gaɗa mu no wodi sukaɓe hoƴoɓe gineji kamɓe du nde ɓe koƴa gineji ɓin ɓe doggida e majji no nde niɗɗo wala ɗonne fuu iɓe mbawi waɗan de ɗum bononda ɗum ɗo neni woni saɗorma ami
bani ko lawol gol no he moƴƴinede to loore sela tokka fuu waɗaka